Yang legenda.
Temptation. Vitamu vingi unipa temptation. Baby we kupaga mimi temptation. Kutapa tapa hii ni obsession. I can pull up any location. So unazuta po nipa direction. Baby we kupaga mimi temptations. Yani unanipaga mingi temptations. Last night ilikuwa interesting. In a house niko VIP section. Shorty kaja nipa high na her best friend. Nafungua mikono nikumbate next thing. Kanikumbatia nkapapasa waste it. Makusudi nione kama tani question. Shorty haku mind me ku count waste beats. Nikajua tayari ko interested. Exchange number nika type real quick. Maybe tunaweza kukutana next week. Jibu kanipa kwa facial expression. Sikuitaji mambo yawe complicated. Nikamuma sikioni vipi tuki sneak mbezi beach tudodoke home. Shorty akanambia don't worry. Kesho siku nzima yuko off and yuko really on it. Temptation. Vitamu vingi unipa temptation. Baby we kupaga mimi temptation. Kutapa tapa hii ni obsession. Again, all up any location. So unazuta po nipa direction. Baby we upaga mimi temptations. Yani unanipaga mingi temptations. Amefaa outfit ya dola 500 ila bado. Nkimtazama mina muona naked. Nikamshika mkono tukaiacha party macho yote kwetu. Body yake kiwa celebrated. Dakika 15 tuko nje gari tumekutanisha lips. Tunameza mate na kuspeak. Mikono iko busy na her body parts. Hana feel killer pinch. Hamna nachoweza kuresist. Damn ni Usain Bolt inavochanganya kwata. Shorty akanishusha trouser nikelewa kinachofata. Akakishukia kipaza hata kabla janza kuperform. Tunasikia tu wakakuna mtu anatufata. Kumbe Shorty mboga saba leo katoroka home. Baada kusikia 99 leo na perform. Babake kaibuka diki wanja kumfata. Bati nzuri ndichomoka faster. Akambeba Shorty akampeleka home. Oh, I don't mind, I don't mind. Tushapea na phone numbers etu long time. Afunka kumbuka kwamba kesho aliniambia yuko oh. Temptation. Vitamu vingi unipa temptation. Baby we kupaga mimi temptation. Kutapa tapa hii ni obsession. Again, all up any location. So unazuta po nipa direction. Baby we kupaga mimi temptation. Yani unanipaga mingi temptation.